Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou wataratu boggi jandiga fandu hal Mamadou Sama Sigou jom wali sakrabe hedibe. Golleji kaltidal la hakune bibe leedi Mali na jokkiti janginno ben jangnido dowre de ngadi kenyen kawtal majje landinan mudum yalla ebe tottondiral hakilaji. Nokuji kawnidi kewdi na li cercle tumiya ka non no sabi yebare jamarane wala fuf ko andani kabar mudum. Mun cangul hore golleji li galle wonande surba wona fe hunde no wani de beedo kabar mudum facintete li yewtere meden zoom sur dingun sembe kabaruji amen hande beta alkamsari sapo jetti avril 2024 bismillah sakrabe. Alal barke ñen woni ko fuddi kawrutal arande walla ben jangnida dowre bangal landindal mabbe do kaltidal hakunde bibe leedi Mali bamu ko do yo tiagal joda halaji kominaaji timmudi ñande altinerende faana gal do landinal yo yalla jangobe e jangnobe hewbe nandintine e golleji di den haklaji di beeda yaajude kawrutal gal wada mato nokku fseg yeso kalifa goyta kedna fostango alcice e sita sirbi
Le sud jangnirdu jande do dore nokuma nodirta faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako sokabe jangobe hewbe fayoto monsieur M kanye inde ande M hewbe wobe garbe furde odo bato ana wonno e ondo nokku fa heewi be do jangnobe jande do dore kanye enka holiti wiide halaji mu M ele ido batoji waran lata sababu e juude malinkobe goto goto mu en fu tewta andude hodo woni dabereji kandi fi heede fewde titala di leede amendi wolle mudum no nyaloma hande o professeur Anna Traoré kany woni recteur tafom université des sciences sociales kany gestion Bamako do
la crise malienne
le wolle leedi malni joda hala ko heewata ma hen talgi kewdi di winamale mudum du sabe hanof so joda hala ko wartale di cille kol dow dowji wala heednede sera cille kol dow dowdi yo nokku to yimbe andube huune kawri be madam jandeji mawdi du kay lugan goudi
professeur Issa Sako yo goto ngawdo hawrude batoji di om won hakune bambe halabe
tout l'enseignement supérieur
tulle ko dowdo fe damu handen ana wa hisede hono yo lamorde handen leedi wawa mumnirede tan le sembe en mumnirede hajile ana tirse handen be sugab jam tulle ko dowdo wuji watta koore mun e o bato joda hala
essentiel
andinde tan wiide hono si o do bato waran wadde université kabala kaymo lamu segu alkamsare ngarorde golleji goddi waran tawtude golleji ngada jondi de nyala de ngarode goto wadam bamako do goddo do wadam lamu segu
Sakam tout ak laj mo du kabar mo banga bem am Facebook andu X don Twitter kiddo tutal karngaji dawobe ben latige ben yela kambe gube kaptoje le lab banyangara dano sarfu be ngada dun sañande 32 fondu fuf karngaji tati yimbe mun en ciuta ma wonado be do jon en kabode min denno nyande mudun jati dun camion sister goto larmi mali ngabido bombore irande le lam gaw fatia trahurun tine du fuf cedan fo sango sita sidibe
Camion sitarne goto bonnam to himbe hite ben hakkune genni garu kay labbe zanga yimbe didon barmi hen police goto kay mangal pade goto nababe docteur gawo hore mangal leni wade communique fu feyte o bonnala leñol man kenyen moblaji kewdi yonde nukku tahaka to kange itede darnama to million mi hite ben hakkune kay e gawo ko yata kilungaji nogay hunde fu ko tawa jungo jamare tetama li watti joni le lam banyangara le wuddu leni moblaji yahande kubeje ko heewi ana darnata himbe lonbe hite ben do natin sabe hanne yogadi moblaji yar dat goddi kasin di moblaji nangama to yimbe lonbe hite be bamti hono fu tawale modun watti sedan be yoppidi moblaji dum wadi hakkune genne noddirteni sogon biya kan e paru no datol noddirten RN15 gafa hannen kabar fu holitaka ku sabimbini be jama yoppato yimbe lonbe hite ben micitunde wi mangal padde leedi malika leedi Niger le dokkundurgo mo en juude wadi fiande fetimbe bombe ben jontre dabbine hakkune kerol de ledde tati
ebi ardibe kabaru challal leedindi wakat joon o ben nyawkelo daade kabar mudum ata ka fay no ko le ben janyili challal leedindi ka nonno ele ko jabbi warata temedi don yimbe le yewtabe ben tawama tab chan ben chapan no taton ko tawrama nyaw o kanko docteur Elhaj Issa Amagresi yo gollo kumni do do kabaru to gollirde challal leedindi won ko hanni mamman baba kunta ketna fasango sita sirbe
La situation épidémiologique de la méningite de la première.
Kabarouji onyo kelo dade ko noddete meningite. Bamde yontere arandrere lene hitan 2024 yottal nyolman handen. Me himmi linti ko yaati me temet didon e noge jiddon ko onyo kelo dade ko noddete meningite mata e mudun. Le o jama himbe temet didon e sappo e joyon nabama sou doktorore ko noddete Institut National de Santé Publique me bamito jidjal mabbe. Tiagal mudun be himbe temet didon e sappo e joyon hollitama be fubben say onyo kelo dade ko noddete meningite. Le balde sappo joy jabbiden men mati wi neddo goto may sabe o nyaw meningite de genni en songo duyo suko jahoddu sapo tati ma baka pesa le golleji amen habgo o nyaw
13 ans non vacciné contre la meningite
to kadjol ton mbiyan beten ke nyahul tan wi de kawtal wadama ngal kal kawtal mbiyan latti sawa yimbe le chapan njo ani mabbe ardi be mbiyan amir en de herdi be service ji e gollobe mairie kumni be kabaru leydi nono e kanya appel roobe e sukabe denno fanda mudu wonno be kinno kabaru feccugol terengaji latti sawa bu men fitna ele nuko denno kawtal ngal landin ngal woni golli rahmaninde jogola mbiyan nuku jogol ben ngalluje e kany dun ngalluje ko nande mudum fandele kabaru jiddi ben to tum nyoto holta biide nokuji kawnidi kewdi ana kewi e le cercle o di mbara chap sapu e go ka non jamare gonne ton jaati andana fi odo kabaru sabi yebare mabbe isaga kulbali ko amen gombo gondo ton heban en dun kedana festango sita sibe alsisi
on andi de nukuje kawinide le genni tuminiya di won lamdi di ma wadi e yimbe hewbe jodi be le gennini
ni yoro dama do kuma me
mi nardi mamiraabe am wiide wam nukule kaydinidi to touriste em waranno yewde don kamin ka abada mi meeda yide dum mi yettaki ton dum tourisme anda ka to minyan do sanne ana haani ko nukule amen de golle sabi kulleji kaydinidi kewdi wadi don
valeur la ko bawde kerey
to mi ayo genni wotri to kulleji fina tawa kewdi yiete hono misali nukku indiraado verger dj goto e tuba kobe laamido do ko jabbi tegal mudundu boli kewdi ana mate on nukku kasi fartade wendu wotru anton to lit awete huna ko hawni sane di nanal mudun huno sabi so de kulleji andaka to jamare abdullah alen denu kanyuno horejo kabaruji tursiyaku le cercle on
les ressortissants
yimbel jiabel nuku o kanyum em jati hani tinnaade yalla gollal tourisme ana heba lawul le cercle to miado min jidi faabo mu ya urto lamu leji ni du yalla min keba gollude nukule de
cercle pour le faire
kango amadou dambele yo conseil goto le mairie to minia andon kabar fina tawa o holliti o golleji touristiya ko ana jogi nafa sanne le honjun won kebal la morde
ce qui viennent découvrir
ngarobe jewle dido nukule wam kebal ngal waddanta nukku o fayeto janyeli jokolbe gombe dombe ngala fi ko golla heban kanyu en du ko wada ngarobe dombe du ana wawi luwade cuudi do teliji e be mbawi du sodde nyamduji amen dibi nabata nukule god
amene ailleurs
donc isiaka kulbali hebni sijo tamani yude tuminia
kikide kenyen na hultan wide tere o nati to mahina to no nan lati jati wil yonki wonande jamarande kenye ardi be ken hejabe lam gonbe ton be den no watu woto hultan wide yimbe len jo gollo be chebende fer uda makasu to bofla be ton sabi mbien la tren chamdo no do na bara lebi yogaji hande hakunde galuko e kenye mahina be do fu hultan wide be do ben nanga masabi e lati sababu o do ben accident o sabi yabar mabbe kenye dun ko be tawaka ele nuku gullirnde e wattu mudun
Sijo Tamani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leleede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
yoto mede zoom sir hanu yudo ben kulle ben taykande sene legaleji amem taykama yude surobe be buro hewde fufu den be golle mabbe legalde na be witta na buytro barke den no yallan be dur famu kedan ko zulet kulbal hebene do fusta ko sita sribe
meram holita on ala haliji be bibbe rewbe jallube legalle mabbe indirado mabbe ana pecce golle di hakkune mabbe gaddu e tawede fu gollal fe gotal wattake no muira pamde jetti jamde bete indirado imminan be bibbe rewbe holita wi fanta kanyu hanen lode lonenen wada hen diyan ummu kanyu hani lawjide kakidin eche kanyu hani wadde defande kanko noddirede fantan on wa wadde ko yaada er goto walle chulmorde o yaltata ummu di immoton tan dilale genni hinno haaje mudun eche tan heddoto galletun an wada di golleji li galleden o nyalla on duha fannaangi hira o kabar goto du ko mata to kanko bidde bo noddirede mami jalle galle welbe fani kanko yamirte tan o fitali galleden o harbanto wiya wala mi han fitire gallede handen botoma hani wadde dun sabe homa fana andi li balle jabbiden mingu fitili galleden dum billata kum fey sun walan indra dum pe jati immoto fitani kuuden samoji jati neddo heddo kaintan fere mudun wada golleji bur wonde e jamaare peccina be golle nga anton fa hanen wala hono surbaaben tan mungu jogi hono e tagoji dum des matedu e hayebe worbe
sakrabe humputeno wiide mbien yewtere heere fuddon aljumar jangu 18h15 non dum lolido club tamani derno derdo yewtere na yowi do mbien kabaruji bangal mbien finatawa e ben yehi haru semetaldi kal ben tutundral hakilaji kenye kabaruji bangal mbirki e ko inande mudum dum wada hakilaji kambe kertobe dun yontitele yewtere de derno dum do an li hakunde gachi sato sato on funde dam fuddon nodda watu 18h15 e radio ji jukundirde amin bi ben bi sondo babi sar fum tade bangal jamu 37321 jeho dondu application so tamni bangal play store o serio tre meden magazine yotre meden magazine yo kabaru cellal hande de yowi do ben nyaaw yuppugol yi jam den no o do nyaaw lulido mi fuli so ni fa hebi barmande fay sede yi jam hidno hena yuppo sina darata ko den no yare de pedro famu do ko war mudun kedana ko sita sibbe hebene def sangu kanko e alcc yo en nyalle jam
wakati fu so mi de fiya ballon na do so mi de fijida e honorobe am chaldi am fu uppam puje yaltam chaldi andi nukule mudu fu wakati bubal jokolde ande fu nawan kam so wularnde satti sanne du yiyam ana yalta e kine am min ka ko wombi ni kam sanne nyalo mo hande oni woni koyde ande so du wawi dartaade du welam kan
sanne
du seede yimbe yogabe sawbe o nyaw yippol yiyan o nyaw andaka sanne le leedi mallin gaddo tawede fu dun torri sugabe ko he mudun walle humnine habde o nyaw ana wonde fide dabireji honan o nyaw haberte yole leedi mallin li horaje ne fedde dowda mali kabar o nyaw ana tidi sanne
selon les estimations de
le ko anda euro de to dental module adnar allandu kumani do nyaw yuppugol yi jangul holtama wiide ko buri sifaji nyaw o kuinai tati temede jit walle adnar allandu yimbe la milioji nogay didi woni mudum le temdere fu chapan jenayom le hakkuni mabbe kanyo en ka ko mun ko anda ka minen ka ko mi tawti tani woni buytude na walla galleji ngulloji sabi o do nyaw wulugol mabbe lato jalede
aw sourir
o nyaw yippol djijan an hebe to sarabe tegal modundu wona sifa goto so nangi gorko ma debbo dungo holliti kanko docteur yobal lazar diallo goto e nyawno o nyaw hopitalji mali
l'hémophilie les signes ça va être
sifa o do nyaw ni woni yippol djijam fa djabito e le barmereji di ngara nawdi sanni yippol djijam fa djabito doy dom matete djijam ana wayaltude kine neddo akkuni mudum fa yotto wakati so wadi pikiriji djijam du darta ko kany ko nande mudum
des injections et sur quoi
li fa handen doktor andu kabar o nyaw sifamu ana heewi sanne so o nyaw yotti yottande sun walane dum oppe dum golidi kanko docteur yobal lazar diallo le sous docteur hopital di mali
la prise en charge ya deux
fa o do nyaw heba sawrede kina ande tafon wiide sifaji didi o do nyaw nyupo iyam wonto o wawa ande do du feyi so iyameji nyawbe be woni mu em yewaka edum wadale chuudi dogotoroji kewdi leede amendi hono hopital di mali kay chuudi dogotoroji goddi di gala jeyal lamu o beedade sous docteur torore region mutti woni sumine dolo so bami fa nyaw o ka andama si mako do andama won podde de fedde min dirta federation mondiale d'hémophilie hokkata joom mer
mondiale de l'hémophilie
inrabe sugabe yogabe holliti be itti jawdi fa heewi e nyawngo sugabe mebbe sabe o nyaw
halisusan seni jalle
koyde mako de ka ana jaddi faham amara kante ledde tugo tono so yaha de nyalama hande o mo wawi yaade tay wala fulagal gal o tuugi ila yontere arande no suka o fini honita wiide o do nyaw yifgol djijam ana e mako min puddi sawru de dum ila o mo lebbi nay suka be am tatom sami sabi o do nyaw
do o nyol man hejnaade o nyaw yippol djijan horebe fedde habugol o nyaw kay docteur be leedi mali ana tewtra lam o tinno fiad dabreji honene ci docteur je mu initere lamod leedi fu yalla o nyaw ana hebnire jogala